Caes a los yeah. Va de mi tanda son. Y cuene me dule. Va de mi tanda son.
Oye, oh, cheesy.
Namida punga ndizofana na usprove pimpalanzi zokupuka leli kaya ndizovusa leli pupu ndizolfeza leli mitandazo mitandazo yami le amfuni spiti piti spiti piti pamkwam namkulonyaka mfuni kupeza amapopo wam amapopo wam manzo wafeza kulonyaka ntembisa baba somandla celo ngipha amandla kulonyaka omutsha Mabuko, Ningfuno wafeza, Baba Somanda, Telunge Pamanda, Ulonya Gomucha, Namuna Mabuko, Ningfuno wafeza, Namuna Mabuko, Ningfuno wafeza. Mtula every day, kanditele ikistay, Mkinga ngabantwana basekhaya basakhula. Kuno fuma msebenzi kuze ngeze la mapopo Wati ke mgani wami sengithemba uNkulunkulu Ezami inyembezi zozosula uNkulunkulu Ubuhlungu phela bra ukuhlala ungasebenzi Ubuhlungu phela bra ukuhlala ungasebenzi Bese ngifile ngathi nangiphenduka inhlekisi Luzi kuSethemba but umama engikhuthaza nami kulonyaka mfuna ukufeza amapopo wami Awu nami kulonyaka mfuna ukufeza amapopo wami Nami kulonyaka mfuna ukufeza amapopo wami Baba Somandla Longi Pama